eɗen godi yande joni yittere minta sappo e joyi studio kalangu nani habaruji e fulfulde. Kori jan hirte mono sumana amadu janganta habaruji ɗi endan hande jeetati lewru mars ñalande julɗe rewɓe nder keerol duniyaru fuu. Nonni ñawu nangowu pooli wiyetengu grippe aviaire yama nder galluje meɗo endan kano wakkati mo kalte o ñaw ngun timminama ngu jalama. Nonni fa hande yewtere men pindono dara filla janginono sukaɓe rewɓe nder leydi Niger. Nonni wontiri hitande hikka ni ñalande julɗe rewɓe dow keerol leydi duniyaru fuu no dara fa wara jondu konda ni leydi men Niger du leydi Niger batu on enda ni hoƴama dow rewɓe keɓta koye muɗum en har filla ko darto hawrde arzukuji muɗum en ɗi koye muɗum en gam batte waddude ballaga yaadu yeeso. Ɗum waddini ko fa wara jonni min jewdi ɓe mbiyeteɗo hono fa hande du madame Meyna Fajimata latiɗo goto e gollo no enda ministére hawjinde filla ko darto gurdan rewɓe Nafisa Adamu halte makko nani ko jaabi.
Plus de 50% de la population du Niger donc
feccere himɓe leydi fuu no rewɓe de rewɓe keɓay ko e mu'en ade sembe ɓurna mu'en dow daaɗe maɓɓe to fi yaadu yeeso hoyata nder durwo keɓol hoore mum e adude sembe ɓurna mum'en rewɓe keɓi yaadu yeeso sanne amma ni ɗum heƴoray misali laabi heɓude ñamane banki hoyana rewɓe golle ɓaade du ɗuɗiriɓe ɗum waɗi ko hikka min mbi'i kono hani rewɓe ladde kalane ko e maɓɓe pirte ɓe anda no waɗi hawrine amin ndeni waɗan laabi mawɗi ade sigilaji ɓurna rewɓe moƴƴine ko watta himɓe kewtake ko wona no riwani ɗum nder balla walliroɓe sigilaji ɗin fuu no tabbintinte yaadu yeeso du heɓoto
qui seront issus de cette conférence seront mises en œuvre en fonction de leur appui.
Awana madame Meyna Fajimata latiɗo gollo mawɗonomo ministére hawjinde rewɓe ɗum woni kore ñalande ñalande ittanade rewɓe nder duniyaru kore mayre ni woni ɗum dartina noyi watta ko tawe hono rewɓe duniyaru kayen du kondani yiiti feccere muɗum en hakkunde muɗum en worɓe tawe feccere nde enna ɓurdayi ɗum waddi ko fa wara jonni bandimi rahila to sumana hawri habaruji ɗi fa paamen taariki ndeɗo ñalande Oumarou Hamma firti fulfulde.
Illulase jeetati lewru février duuɓi ujunere e ceme jeenayi e jeenayi ñalande arande ittanande rewɓe le duniyaru wiitende women day waɗa to endan nder leydi amerika ɗum du allah e parti biiteɗo socialiste kamɓe gurtini ɗerolngol gam tewtude gurdam rewɓe dental partiji biiteɗi socialiste ɗi rewɓe gaɗi julɗe muɗum illu sappo e jeenayi mars duuɓi ujunere e keme jeenayi e sappo e go'o nde ñalande ittanande rewɓe le duniyaru ɗum du koɓe ƴamti kam woni hokkede laawol botaaki e ɓurdininol nder golle jeetati lewru mars ñalande ittanande rewɓe nder duniyaru itta kenana hitaande ujunere e keme jeenayi e nogay e go'o ɗum du no biiteɗo lenin mo leydi russi feddeleɗe duniyaru wi ko hitaande duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeɗɗi e joyi ittama gam rewɓe duniyaru illunden du fedde nden fuɗɗi no waɗa julɗe mum nder duniyaru amana ko du nder hitande ujunere e teme jeena e capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi noon ko fedde nden wurti wi leyɗe duniyaru fuu itta ñalande nde gam rewɓe leyɗe mu'en ɗum du gam hokkude ɓe laawol tewtude hakkeji maɓɓe e ƴewude fi gurdam maɓɓe ɗum waɗi ko fedde duniyaru hawjinde ana ko darta gurdam rewɓe fuu no waɗi ko suɓete dow ñalande nde hitande fuu hikka ko hoƴa dow mum woni fecca fota hakkunde rewɓe e worɓe nder gollal ɗo yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e capanɗe tati
no wontiri région ji leydi Niger ɗo konnani julɗe rewɓe ɗen en julama sine en koƴi tan Agadez rewɓe ɗen gaɗi julɗe ɗen bako tawa bandiraɓe maɓɓe rewɓe woɓɓen tawa e nder torraji sanne sanne saabu no woodi rewɓe ƴoɓe to enɗan leydi Kanthie to enɗan Zender gam batte warɗo enɗa Agadez e woɓɓe kono ƴoɓe guure goɗɗo garɗo enɗa Agadez gam batte du tewtude gollal ngal wawi wadde hewɓe maɓɓe du sey sakito no fiya bara no garbina madu konna no golla golleji tiɗɗi e nder galleji ɗum wonno ko bandimi Moussa Mamma yetti fo yewtere nde waddani en pirɗe fulfulde.
Sukaɓe rewɓe famarɓe ɓe duuɓi joyi yaade duuɓi jeɗɗi kamɓe gondo laabi wuro Agadez e piiɗe bara nde goji gom inniraɓe maɓɓe ɗowtataɓe ɗum do no kampi no dekki gere dow balaje ɓe dindillo ana nder gure mu'en garrafo yeru noɓe kaaliri nani ko goto e maɓɓe wiiɗe
ni daga yarana goda okwani
mini suka be antatuno be potay du to be natta lokkol ton wuroji amin ko nyame wala mu jaadi du mi worse dude dono dam mi ewa dem heban ba gollal gal mi watta gollal gal hebaaki seni garbinu dungu wittingugu awre amin fuwati mi awi take amma wala ko heba denno nigeria min cedanno amma hikka buhari salake dum wadi ko min gari dum degon dem hebi gollal osul na buul mi do e kemi tati
charati kade ni kede wonke wonke ko wonki benna
rewbe be nde goji gom e be ngattende golle nawde be kokkata ke du ko gasi ngonga no amma dum wela yerno entirwak abu tawado der fedde jingono be bibbe leedi dur wonore hakkeji wiri
sen consta mer
ngonga no amma wela neddo fu tawado der hubere agades nader leedi agades wandi ko sa donno himbe be wala no soiroga himbe fu no gatti hitere no yewa bani pelle goddo no jingano hakke himbe wala ko debi dane de gattami ni woni dum yewano walliri basuka be rewbe be gam hana niraabe ben tan tawete der laabi ba bibbe ben no gondi
Nyalande itanande rewbe der duniyaru lawo non wonbe no jingana hakkeji sukabe e rewbe gandarude no watto ko dum torra tawe acchama dum fu no laddu ko fi rewbe ladde no hani yewete
fahande filla batu rewbe woni waddi to en der region mo difa nyalande julde de ngadama tawa ma sadorma mawno tawa don en dan kan wonno filla rafindenaku ko tokki dum dum woni faware joni himbe je hewbe jowto en leedi Nigeria gam batte warde jodda do enda taabe kay ndu satorma konu joni kon di way dum en der mabbe du konda ni hono faware joni subako o bandi min yeyi to enda gam batte yi o wabe faama kambe dum ne ngurna mabbe worri kany e faware jong do fila konda to nyalande hande de
ante yo sallani
wi ama handen julde non amma de hana ko biuda julde non min kay mi andana dum burnan do difa sey ni munya sukabe ni balla gum fu wala ba ko wade du wala sey ni yade yeso dum hebake neddo da balu mako de worbe amin burtake ko be keboyi kam min defanta sukabe de be kebaydu tile sey dum nanga jungo Allah beldum kay wala
ha ina muko gada di fa
non wantiri to enda ni region mo difa fawarjo menesorwa jamma altiner jeegon yaade atalata jeddi lewru mars ndu enda wonno ko fa hande lore na biendo mota tawdaka hono bidoji ko to chapande jeetati bidoji essansi bujunga lawol yeyi saamono hore mudum hakkunde hano waddaake menesorwa kilo chapande jena e go hakkunde menesorwa region enda mo difa dum wadi ko fa hande ni bandi min kaldo min wi'i ni hono mota ka enda ni hono ko libbi kani woni fawarjo ni no tarde makka gota kan woni ko fusi ko fusi du newon ko kayo ka samoy awjolodo on kay mayi wodi suka gondo gada makko no walla no ekkito odu konna nawne ke nawnande bonde lore ka ka wulu non ni ko bandi min grema ari gonto en dan halani min non ni fawarjo ni elay balde jabbide wonno ko faande nyaw poli godon bangi do en dan gallu nyeme nyaw gudu den anno wi e grippe aviaire ta kana du konda ni yito wa mahara ko darto hono himbe marobe poli na gotode no kuje ko woli mudu en didi do en dan gallu nyeme nene ne ka ciagal wono ko minister hawjele filla durgol jojjini fedde jeewordo filla majjunde wono ko be itti kulle be jeewi be tawi hono fawarjo be jeewi no dum wontiri docteur Haydo Abdul Malik ka won directeur kawjido filla cellal dabbaji minister hawjende filla dabbaji e durgol o tabintini gonga non nyangu yiamdo en nyame kanu wakkati mo kalten o nyangu endan jalaama hantama
les analyses du labo nous ont
comme min yewi to amin don min tabi ko kanno amma min gala lawal halde Allah mi den godi haldande e fedde hawjinde nyawu dabbaji leledi Italy sey ni de kam en yewi ndari sako nyawu no gonga ko dun yewa tonne tawa dum gonga fadde tay kake ki no wurto dabbaji nyawdi dim fu mbati wadai fudo neddo nyangudo abar mo min kokkata nimbe on ni woni ko nyawu jalaama base fu wala de yetta to inde minister kawjido durgol e demal o yettana kan durobe wallube kan ko jalimi nyangu wakati warde wakati du no ndare
nous faisons la situation au jour le jour
tiagal majjonde min andina ko te filinti lok kan wonno hono faware jonni hono jahangal sogeji no endan dum waddi ko faware jonni jahangal gal du konna wona do fila janginol mabbe andinol mabbe walla tugol mabbe der golle mabbe de fa waddo fila denagu dum waddi ko hono gondo jodani gu leedi amerika de leedi men niger yari jahangal kenyan to enda difa ko watta habini be hembere chapande jon tawa ele odo muradu lati sogeji no gondo jangano ekkito nene ne kaydu konna dum do du konna ni no holla faware jondu konna ko watta ko tawedu konna dum fudum sembidi fa wodi kanko gondo jodani gu leedi amerika o enda o yide keddi jam aje tawa to enda feccer feccer mabbe fu o yide mabbe fa woddum won tawabe ele hawrindoji gonde jonde ko e mun en kanyu e laami e fina tawa e laami be tawtan dan region modifa nonni faande har fila ko darto luma ko leedi Niger eden andi ni kule kewde wakati ji fu wono ciede mun beedo no wadini hande de se jama ko san chondi gon an soode dan en dan no kuje kewde yi ama hono ciede mun don beedo le balde de do dum waddi ko hande de en dan bandimi gongo muhammad antani yeey ton gam batta yaade yoyde himbe le wuro o yi soode o yi sonnobe nan ko be kaldo fila be dagol ciede ko san
idun don idun chado gambal e bitide de min chodo tane pake pamar on buudi keme didi e chapan e jeddi tolumo be mobe be min chonna dum buudi keme tati denne chapan e tati tan woni riba amin amma tani to min koja tadu do be buuti chede den fu minen du min buita to amin bako balde tati ngami mi sodo wa
zila sabe kan defen ko sam
wannan madar tana da chada gaskiya
ko san dan chondi dan don chado sana non golli robe e majjan dan no tampan sanne denne no hani labi kote kwata tawe lumobe be njipina chede mudu kosam hunde non ko nimbe fu ngolirta no hani lumobe be ngarta e lawal kwata tawe nokkuji den fu idon hebe
san haw to kaga akwai matsala kwarai
dum waddi ko fa hande min tawtidi kondan ni faamude har filla himbe waddobe kosam sottobe jo en bitigaaji mawdi gam batte be kala namin dum woni koro hono be degol cedde be kolli be bi fa ton non to adoyte ton fa ton cedde en dan woni ko beedi kanum be bi be kebata halde e radioji nenne min jettibe do majjum
kettine sigilaaji studio kalangu kadi to tawa don der duniyaaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum
may watto ko sukaabe rewbe keba ka elele Niger keba ka en du kondan jande lobbere dum wonno hono koro hande ni yewtere men pendon studio kalangu dum du kondan ni wonnana e do fawar jom biro joda ni gu leydi France der leydi men Niger kanyum woni ko watti jungo hawtade minister hawjinde fille ko darto ko moddi non gondar rewbe kanyum ko rent sukaabe be ngadi battu joda kalen kenyande enda do en gallu nyemey do fille majum bandimi Habibu Garba kanyum du yeto enda kanyum woni mafari e mana yewtere men hande
windude sukaabe rewbe lokkol dum woni sigila ardinaado der leydi Niger itane duubi ujunaji didi e sappo didi do sukaabe hemre la soytato ben tan gonno janga lokkol Mariam Shekaro ardido fi windude e janginde sukaabe rewbe der ministere kawji do jandeji pamari wi'i ko gomnati no tittinkinto sanne ko watta sukaabe rewbe be jodake jangi
la cellule technique pour la promotion de la scolarité
filla gattol sukaabe rewbe jande fudda kenale sigila lawol jande gol no wodi lawol mudum dum ko be koƴana kambe rewbe be na ko der duubi ujunaji didi e sappo e didi ko bawde ngattam dimma on du holli yaadu yaso wadi der mu dey halaka do mu
sur les écarts
madame Elbak Adam Zainabu ministre kawjido fi rewbe e sukaabe leydi Niger holli ko tabbat sigila firtude ko e saarobe sukaabe rewbe be do nafaka lokkol no wada ko sukaabe rewbe be gatte lokkol sanne
dans beaucoup de domaines
le ko watte fu dudal jamaare no wodi sanne gamde ni on jeewi misali warbe ben kambe jamirta rewbe mu e yaadu der lokto roje wadoyde ital mari moyde le lokotoroje e du gadanderimi no jogorto sukam
après l'accouchement
do fi o leydi Niger acciama gada sanne seni himbe tarsinake ko kebano adiri hore sadornam dan Antoinette Diani Alu wi ko golle no kori sanne
nous avons à la fois
meden godi ania lobbo to lamu miden jidi du kasi gollidol e hokkondirde habaru yaade horebe be farsuka be rewbe be keba janginede fa be njotto to hani do
arrivé au bout de leur cursus
lawol lamu leydi gom siriyama itane duubi ujunaji didi e sappo e didi gam renude hakke sukaabe rewbe lawol lamu leydi gol yarama assemblée gam gol tabbintine amma gol tabbintinaka député be bi'i ko tawabe der durwogo potedo halaji bindadi din deni lawol lamu leydi gol mojjinama no hani wi'e gol so itama assemblée
to dum won ko habaruji be fulfultili hande seni elen jo kamale hutne en jango on nana habaruji fulfulko mi ciglato do en kedde jam are waddube balla mudum ko nan do habaruji di e mi e horami to assalamu alaikum balante jam walmi acci dam e waddo habaruji haw sankore